unaweza check out my credentials. Mtazenyu ni kisako tu na grovy exponential to ki represent the struggle. Na truth no the essential sabu brain na will ndo maso. Invading residentials na nifuata kama shadow. Nafanya jo mtaluzi tu kama grapes I'm 2 feet. Na speed kushinda uzi ni kiland kwenye acoustic. 1,000 men my troops be we killing ya like yeah. I guess I'm deaf and stupid so call me jam excuse me. Truly yo I'm gifted na please don't get it twisted. Offensive yangu wicked forcing Babylon kwa defense. Na speed ya nav simplex throw your hands up kama reflex. Tani quote baka kwa reference nonology wa shike mba kwa ruski kunta kinte. The super deaf is cook fanya brain yako delirico. Wanogopa youth maze wako so predictable. So kujo test the true kauna jamming in a syllables. Vitu na do ni miracle.
Mizi dali mzi Mizi dali kukote kote. Mizi dali mzi Mizi dali
Biklon ya Trump na Dexter kuharibianga sekta mpaka masses wanateta. Nikikam na rain ya terror ni rath ya jana leta. Nikitarget ama spender after mrando ni umevector always feel yo nikivencha. Tangu enzi ya Methusela andika jo mwa Kenya kama wezi cram the lecture. Na change design ya weather spread the jam kushinda zesta. Nafset kama bomb threat a panic dan ya homestead. Connect design ya phone sex you kama willy lynch me. Na plan kumada weaklings exterminate your species. So bonga shit I feel this kwa noses kama feces. So conscious when I read this, that's why you never trick me. More cryptic than a mystic. Sisi wote watoto wa kings wanataka tuwe servants. Sasa simba ko kwa ring. Separate the brave na coward. Speed the righteous symphonies. Niki like the darkest hour.
Mizi dali mzi Mizi dali kukote.